yande joni terminta chapantati studio kalangu habaru je fulfulde na wanterni juude go leur joint du nade no gaydi di leydi niger hadi wurtingol neban gasual yar elede godde dum wonno ko wurti e andinore ko be murtidi kenyande enda minister hawjine fila luma kanyo basol karanji kanyo ko wurtin dum enna nan ko sawi der majjo non ni fawar joni subaka hande o wonno ko fudda pesogal ko hisinto himbe nyaaw polio ko warto koyde sukabe dum enda dundu kondan ni fawar joni be kokkan hono ne bambi tadan vitamin A e chawrandu kondan sukabe enna nan to enna gudumaa de region mo difa no wonno gollangal fuddiri hara yawtal men pinan studio kalangu yartana en to enda gaya gam batte min jamin kalno hala wendu mawdu won ton wi albarkeze e ko wonno tawa e der mudu ko janyalle modon sumana amadou janganton habaruji e fulfulde yarna birne ni ele ko ekibaruji no tawan har filla ko darto no ciotol fawarje ni gazol o enda honno ko lati wadi wakati ni enda himbe ni jaa e dun jacca jaccale to sotirreji di enda dun du konna himbe tabe region mo doso be boyi boygu majibe kali hala majum ta amadou konna ni sedin ewama honno ko lati hono gollal no wonno wadno enda sabu alla e gomnati leydi niger hoji laabi ko wat ko tawe dun hebama fa dun wodi Tahiru Sido kanyum wonno docteur Kawjido filla ko darto karanji to enda region mo doso nan ko haani bandimi nana hadiza Hassan do fio
depuis un certain temps
dum wadi wakati ko station ji chonoji neba essence din no mbujja gazual der birioji sonnoide yasin gamajun wadi ko ministere hawjinde filla basol karaji de wurtini talkuru hadude hojugol neba der bizoji sonnoide yasin fadendu talkuru no wara mingidi e ardibe hausu regioji ben famminde be no fi on wontiri den non be tafi ko yirdam ganno wodi gol de mawde latide de tacchol hite lantarki wadi sase nawtori e groupuji misali hopital bankije e boulangerije denne seni be chode neba essence le bidoji no hani tawe ardibe hausu be no pamani de wodi du ben don pamani mana kadongol
de l'interdiction
non ara fila majjum wadi ilungo leur joint du nan no gaydidi leydi niger hadi gazol o wurtine do lawol fu yare leydi wondi dun du wonno ko e murtinle andinor latin ministere hawjinde filla ko darto lumaku kanyen ministere hawjinde filla ko darto basol karanji kay won ko kawri wurtin andinor de endan be bi gam batte alle heba tawe hon fawar jondu ko nan cerdem beydaki nonno du ko nan tawe dun renake har filla ko darto kebol hon gazol e leedi men niger dun wonno ko fanden ali abdul mumin nyalli firti e fulfulde ko fanta
jam ka wadi do fi lumaku hawti dade e ministere kawji do basol karanji leedi niger darne adol yara leede yasin gazol leedi niger dalila teful beedude cede gazol o enden ko kampaniji chonnoji gazol e essence leedi meden gidi wadude gande en dari ni konu wongu no wada ton enden leedi ukraine waddi ko cede karanzi o enden ni no donno beydo der leede duniyaru illadu no kuje to karanzi o enden wana no wasi amma do enden leedi niger cede karanzi o enden beydaka dundu sabi ko leede takkide leedi niger di enden no bawi warude niger sodude gazol ko watta to jaccere makko hebo do enden leedi niger waddi ko dum uyti chapande jeddi e joy do hamre ko yarateno leede yasin no sonno dundu illa tati lewru ma hitane dub ujuna didi e laso e didi company fudu sali do tanade labi joddinade di enden no jukkete hano nomin kebiri habaru o enden der andinore den
nani ara filla ko darto fawara jondu ko nani hono tuugal ko hisindo sukabe nyaw polio ko warto ko yede sukabe dum endani hon tuugal gal fuddama e hande de enda der leedi di dum waddi ko fawara jondu ko nani e le departement mo fawara jondu ko nda mbiyanto enda gudu maria hunno ko lati dum fuddama fawodi nyaw polio godu ko nda ko burdude futtortana sukabe yottaaki duubi joyi denne ne kaydu ko nani tuugal gal woni e hore mudum der region mo di fatto enda yerno biiru mi on docteur hameta mamadou kanyon kawjinaado filla ko darto hono faane dur gole polio enda o andini bandin biteddo Mamadou Mado hono dume wono fa handen korko be ngadi tufugal gal enen ton enda leedi gudduma de wakati ko dum fuddini
le Niger est exemple de polio de
le Niger illa dubi ugina idie sappo e diego wairini nyaw polio de dum fu hadai hitane fu de pata to nyawgu nanti misali Afghanistan e Pakistan boye ko nyawgu heba de leede Afrique tawade hore hudo denne nunno hollan ko nyawgu no wonno yilu gan durwi didde nyawgu de leede Niger wadi labi sembenteji joddina ga fuddango chukabe be illa dinki fa yotto lebbi capanɗe joyi e jeenayi ko hisintaɓe ñawgol. Miɗo welti ko gimi hooreɓe e laamiɓe finatawa hawri himɓe ɓen gaɗaniɓe yewtereji pindino. Fudu lokkotorore de Goudou Maria hokki sembe sanne gam keptol lobbol heɓo dow fi
durwolgol.
Nanni ko watto ujunaji hembere ceede men Français FA kam wonno hono jukkunko jukka yaade e himɓe laatiɓe hono pi janggino debbo goɗon to école Zaria Maradi gam Allah o fi lekkolijo makko. Nannene kadi ɗum wonno ko fande sudu Zaria Maradi wurtini keñande enda gam batte Allah e faware jondu konda ni hono famminde himɓe law wala neɗɗo ya hono soññina hono jangguinoɓe. Ɗum waddi ko procureur tato no malano mbite Dawda Mamma o waɗi yewtere hakkude makko koɓe habaruji gam batte o famtino en dow majjum. O wi jaati neɗɗo fuu fi jangguino on enda no han nangue kaso jaati.
À l'issue de l'enquête
der widagol gadango gol dum holli ke songoji diddin fu no tawda e gacce. Dum wadi ko juuji on noddi nimbe dido ben fute potal hakkunde mabbe sarobe suka ben jami accanede hakke yaade to janginobe ben wodi du be njobi ceede moytol gacce ujunaji hamre nangude nyalande hande de dum fuddan gollirde eno labi dewter kite leydi de wodi del tarki amin kita din gacce on no dom dum wodi du kongo majum dum wada yani boni janginobe golloobe gomnantina golloobe sarusiji der sarusi mudun no wodi jukkungol mudun lebbi je kon yaade duubi tati kasu yomne du buudi ujinaji didi yaade ujinaji hamre
nani mbete lawali sabiu kawondi dabo horeje ono fa hande ni hawrtere sarobe sukabe jangobe lekolto en maradi o haali o wi hana sarobe sukabe wi wadnan ko e mo en sariya seni hon fi wardi ni enan no wodi labi tokketedi kanjo o haalani bandi Mohamed Mamma
kullin kirande muke yide aba makaranta
wakati fu bilin gatta dande no wattu jangirde l'école hokkama darje e sembe gan don dun janginto needi kanyo e andal fu jangino fu kawol baba suka mo janginto no jidurden bibbe meden ni nonni non jangino be bibbe men be endam sabu jangino fu no yidi e l'école mo jangino no jogi needi latake jo andal wuro sukabe fu mo yidi suka mo jangino endan latake ba horejo leydi minen sarobe jangobe min jidi himbe pama ke jangino no hani wadne needi gam kanko on wonnoto sukaɓe meɗen heɓɓe gasana gan jango hana janguino meme fey nden o heɓi saɗɗorema hakkude makko e suka makko mo janguinto oɗon godi himɓe wonɓe do inde moɗon leyle kolliji ɗi kawon hono ko jesi en wori kañum han joon to muɗum moƴƴino caɗale fo ko tawa hakkude moɗon e janguirde ndena e janguinoɓeɓen nonni hande na mbiyen keñan go lewru joindu enɗa wonno ñalano ittanan le duniyare do fi ko darto latade saaro latade saarodu konnan ko heewino won ko tegete dow ɓaɓɓe joomum en e nder majjum tawadu konnan janginol naadu konnan ni hono mbirdi sukaɓeɓe janginol e mbirdi sukaɓeɓe ne hunno ko laatin ɗon no waɗa caɗale sanne kamwon ko gonɗen kala haala mum jondani caɗale ko wonno waɗa du har ley lekkoliji saabu yimɓe hewɓe en laatini ɗu en hono saɗorma sey mbe kettino nano yewtereji ɗi Fanta Champs hooƴi dow fi on enna komin pirteɗe ngal fulfulde.
Aujourd'hui il y a un abandon
hande yoppiter nden tawa kena to sarobe sukabe e hore mum sabu be ngala ibe tokkiti darude jande sukabe mabbe sai e kantol hitande don de suka on gurtinama jande saro on warta wiide min kam faamay suka an itama lokol tawi du a tokkitaaki jande mudum illu fuddode hitande fa yotti hantode mudum
jusqu'en fin d'année
tant que on n'a pas yawana dum sojjo dow ko andano arande kawon adaji meden kanyen fina tawaji meden suka himɓe fu jeeyi ɗum to ɗum fo hatta hande ayi ko suka waɗa seɗɗa fu sey jiya saro on ummo wiya suka an waɗama ni suka an wiyama ni
uwayayarama
saroɓe e koye mum goni baasi on saabu wona haala ka kalɗa suka on fuu abbiraɓe gere paamata ndenne sukaɓe no kandi e mbirdi lobbiri hande nda indi suka on abbi ɗum yatana gendarmerie taƴono e dema convocation
ko nowo muka gani
nonni hara filla ko darto ndiyam mbiyeten piya wata ɗan kandu konna to enen difan ɗon no saɗan himɓe saabu ceɗɗe ɓeydakki ko ɓeyɗi ɗum du konna ni sonnoɓe mbena hono manaji to wattete ɗo enna kawonno caadiniɓe sanne coggu mum to enen nigéria ɗum wonno ko fande ni hoorejo mabɓe mbiyeteɗo Mamadou Fannami o haalni bandi mbiyeteɗo Guidi Abdourahmani ɗum woni ko saabi piya wata o no tiiɗi hande
da piya wata wannan
den mun manaji piya wata kilo mun goto sonata kina kime jetati yago kime jinai dai handen illa Lagos dun sonata kina nera ujunaji didi e kime didi pake mun do joda kina kime nahi woygu to handen illa Lagos min cottana dun kime jetati yago kime jinai e woygu dun do cede wannani cede lorenani e ko nandini fu watta ka hemfa gollawol wadi min beedi cede piya wata gande ni min lasibake ceede manaji ceede sukkaɓe golloɓe heccede jon en lore min ɓeydi waɗi nera herme e woygu nde ni ƴewama nder leydi Niger wala région ndi piya wata chaché mum sonnete nera herme base nder lasuji ɗiɗi ɗin sonnete nde ɗiɗan fewi ɗan sonne herme ɓeydardi min gaɗi hana ganno welimin
non ni hono tiraya gora gonta wama no wati hadde belle yara ɗum ndu konɗa ni wiyama ga barmu non ko ga wati ɗon lieutenant Abdoulaziz Boubacar horejo fa fi ko darto hono fa war jondi konɗa ladiji e jayto enna ni o andini ni fa hande Hassan Momouni ɗum won ko fami dow war mbatugol hono tirawa ga enna
kengan le subaka onno min keɓi habaru ko wi'a tereya gom yi'ama no fukki hedde gandega ba santhie dow lawol jool juure illa komin keɓi kabaru onne min ummi yi o noyde koye amin nden min tawinga inga fukki ja e koyngal magga ɗonga nawni amma nawnande de ley ladde tonga ittoyi ɗum deyi miɗen ɗon gaɗa wiɗaggol darde ɗume saabi wadde tereya nga to tereji ɗi wona bononɗaji mawɗi gon gaɗata ñalowma ɗi gatta gurdam majji nder jemma on a yitaɗi e kadendam ñamduji ɗiɗi ñamta woni haa ko leɗɗe tamma neɗɗo mo anniyamum woɗago ni waɗi ɗum no birdiji ladde no goduɗi darja sanne nder bangue hirnague ɗe afrique ɗe niger tan wodi ɗi nden e dande nde gattami yaade e nimɓe tagasar woni ɓe paama ko birdiji ladde ɗi gona garde foreɓe jeyɗi leydi ndin fuu jeyi ɗum ndenne denol majji ɗu nimɓe fuu ɗum ƴewta
ara fila lettol bal du ko nani mena leydi Niger do fi hono tewtugol coupe mo Afrique watte Côte d'Ivoire dum na gateji hakika aladu ko na leydi ndi be kebata fiide bal o do sabbe ngala no kurto fiito don yerno kaf yidirni endan adamu mun kayla goto e hore mabbe no andina en noy won no dum secteur to sebe piowi yasi
deni lettol bal horama nder leydi gon wanano min gonana e luɓade e stade mabɓe noon ni woɗi duwmin ketta ko yirdan gotan on gam ɓeydari mawdi ɗum latanni latto bal fiya nder jama'are muɗum gande lattongol yettoake nokkugom jama'are gattataɓe hendu ɓe gatta tinnare ɗum du fuu min mursi ɗum andol nokkure lettol bal nden ɗo no tawa ganno woodi kulle mawɗe tawaɗe nder mum ko wowuɓe fiide nder leydi ɗon tampamani ɗum ɗum waɗi kono wi'e nde beero waɗi ya anda nokkure nden guinanda ɗum ɗon fuu no tawa nder kulle ɗe min andana baako kotonu waɗɗa lome sanne galluje ɗiɗi noon ɗe ɓiɓɓe leydi Niger no kewi nder mum sanne woodi duɓe ɓurtoto nangande mena de no waɗi fuu nandata e ko wuro ɗum
non ni en jeyto enen gaya fa nanen fila wiyeydu albarkaise ɗumne wadde ko fanen commandant Husseini Harouna Souley laatiɗo kañum woni hono faware jon gollo sarusi on endani o andini bandiraɓe amin noyi wendu wontiri e ko tawa e mum hannde
wendu albarkaise tawa kena nder nokku ko fedde UNESCO andani albarkaise no tawda e jawdi yeru no commandant Husseini Harouna Saley ardiɗo sarus kawjiɗo filla jaaye e laddeji mo gaya on famminiri
feto noon laatigo no woodi iri pooli kewɗi garoji no dura dane makko nondu fahan liƴƴi no goodi nder makko sanne fa hana seɗɗa feto go wecco mayogo tawa nde toɓama nde mayogon heewi se diyam mayogon enɗen wara hewna feto albarkaise ko yaade yeeso nde mayogon wurtake se kango du o fuɗɗa ɓeɓude duuɓi cakitiɗi ɗi enɗen wonƴitagol bakaji ko woni no waɗa nder cakantaraji amin ɗe enɗen waɗi ko hannden feto go enɗen no ɗon no wata ila ilɗi gaddi jareni hebbini go fa diyam maggo ni sembe mum ɓuytorake
ɗum woni baasi ko jorol ndiyam ɗan waddanta kulle tawaɗe nder wendu albarkaise ɗe
cette année le probléme ko nayi arancoe
hikka sa ɗornan keɓaɗan dow fetogo kan woni ko pooli e liƴƴi kewɗi baati fuudu liƴƴi ɗi enɗen ɓuuri watude gam fetogo enɗen luggi ɗe ka muɗum ɓuytiri sanne liƴƴi du to luggiɗi ɗon gatta burna muɗum guleyki mawki gaɗuki hikka ki enɗen kandu ɓuytiri sembe ko hoyno burnam liƴƴi ɗi enɗen nder fetogo ɗum saabi ko ɗuɗɗi kinnino baati
c'est ce qui a causé cette mortalité
laabi ɗi e hen hooƴa gam faabade ndu wendu
ce qu'il faut faire
ko hana waɗede hannden ni miɗen e bawɗe amin fuu ko watta feto go enɗen to wato illa rawani min gaɗi sigila amin go gam darude de ni sa tom gam no tawa nder cakantaraji gaya he golle no wawi warde walliramin jareni ndi enɗen otte heɓa feto gon enɗen luggiɗa
e dow ɗum woni ko habaruji men e fulfultili assalamu aleykum.